Oh my. Happy wedding for this. Pala Black A aka funga kazi tani kuna wezi la mlango na wacha wazi pata somo la wepo wa leo acha tikadi ukiambia mjine kuna jira huo ni kweli sona wazi gada let's that listen up maisha ni haya haya sasa ya badai yanataka uwe mshindi hata ka wewe ni screen tacha acha kufanyo vipo na woga kwa mapacha mtahimiwa wa maisha hii ni public lecture if you don't positively plan for your future you are knowingly planning for your torture soldier civilian I wish I have to tell you kiamua kula la majani tumia mchicha ama spinach hip hop school of thought flat on a Karl Marx bada kazi cash ndo basic after after school big dessert so nika kwenye school bash
acha nyaso leo kesho ni moto iwa moja leo kaja kupa kama mtoto kama leo jenga kesho kama wapanzo kunuma pesa ishimo kiwa leso kaja kuja
God bless my flow. Yours are the African Shakespeare. My control. People, you better hear. Representing rap for sure. Walk on the beat. Flow with the great control. Tavon Kutaleo. Tofoti na kesho. More effort. Wepo wa kesho. Takuwa special. Najituma nishi ndoto. Nisije nikafanazo. Matatizo changamoto. Kipimo choweza. I'm not a man with no options. Moya kiloku. I'm a man with more options. Acho kwenye soko. All eyes on success. Niwe best grade. If I get more access. Niji upgrade. Cause maisha bila jute na nia. Kama boost bila mic. Acho kia pinia ya tabaku wa type. Kila penye nia pananjia. Uneza piko na potaka chamsingi. Ukizingatia misingi ya mafanikio. So uoga wa kunata. Kwenye mbio. Make money. Twende fast.
Oh, twende fast. Kankaini fast. Acha nyaso leo.
Black grade ya juu na yoza B with Gary B Seth Mac man from Pavary Leo Sebis kesho mix soja believe that going to baby order Desaidi ya kusikitisha jamii Nisomi anapodaya nicho kisoma kimsaidi Ash, situ songe kiakili na kibabe Na wala sitaji uzungu, hiyo ni kauli ya Mugabe
You better be inspired before you expire Respect your job, get beat before you get fired Ushujia, soko nguko kapotea Bali kweza kunyanyuka Na belo kendelea, maendeleo soko Pige atua, ukakomea hivu Pige atua kwenda bele, japo sio simple Fanyo nachoweza, kusoma, kuimba, kucheza Mucho siku msos kwenye mei
Kweza moyo pambaya Oh baby Kiga moyo pambaya Hey yeah Acha nyaso leo Kesho siwe moto Iwa moja leo Kaja kupa kama mtoto Koma leo jenga kesho Kamu wapado kunuma
It's like that Plan A the Yoza B Pala The Prince Wait for